It's every other Sunday. It's 3 o'clock. That means it's time for Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. Radio for the rest of us. And when you hear King Kester and Mania's Seven there, you know it's time for 2 hours of Congolese music. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Ambiso every other week. Start off the program this afternoon with something from the new CD from Ya Dino, Dino Bangu, along with Carlito Lassa, CD Poto Makambo. We're going to hear a song called Bino and take it from there. The number here, should you have requests or comments, is area code 804-649-9737. Enjoy the music.
Bananas songi songi lelo eli susu kakabino mobaniko ya konukanga makango wolo mobaza kisoki bobebi silibala nangana kosebe nzoto nangana bato aloko la bino
Ça veut dire quoi exactement?
Nani atinaki ya mwana mama
That was Les Bantous de la Capitale here on Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, from a self-titled LP, Les Bantous de la Capitale, Bakolo Mboka. We heard the song Consequence. I'd like to thank Daniel for that. And this program is sponsored in part by Bill Lupoletti and Plan B Investment Counsel. Independent, informed advice for each client. No product sales, just advice about investing, saving, and planning for the future. Plan B Investment Counsel. Investment advice for the rest of us. For more information, call area code 804-321-3319. And thanks also to all of our listeners, volunteers, and the businesses who donated so generously. We raised $22,000 in our fund drive last week. And if you still need to pay your pledge, please mail your payments to us at WRIR Fund Drive, Post Office Box 4787, Richmond 23220. Our office phone number is 622-9747. Thank you again, all of you, and we look forward to seeing you soon and continuing our quest to save Richmond from boring radio. And, of course, here in the studio with me, Mr. Fred Ambiso. He's got some music lined up for us. What do we got, Fred?
Oh, David, I think we should, first of all, thank you very much for those last two pieces. Those were just excellent. I figure we just continue with the same genre of music. So I've lined up here Franco and Cimarro, 1974 to 1975, and this was released on the Stones label. Here is Ali Matu.
Ali Matu Abima kate boya kozela Bobali batikela ye na baninga Adamo kanda ya pose bazela kaboyete Eko ye bana na bakolo bobali Foto ya nani abima kate Ba ebi singai Lelo na tongo na baninga Ali matu Abima kate poya kozela Bobali batikela ye na baninga Adamo kanda ya posle bazela kaboyete Eko ye bana na bakolo bobali Kote ya nani abima kate
Avis d'arrivé Le postier arrive, colis à retirer au guichet numéro 7. Imaka Mama.
Baebi Singai, Lelo na tongo na baninga, Ali Matu, Abimakate poya kozela. Bobali batikela ye na baninga Adamo kanda ya posu basela kaboyete Eko ye bana na bakolo bobali Foto ya nani abimakate Imaka oko pesa nzoto lisuma bandeko Ako songa teo nasima Oko ye bana ni alingi moto Sokiyo,
sokiye Bakoze la kamoto sokia kolinga kayo Namote manaye Mena moni alingi yoteo
Bimaka, oko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nansima, oko yeba nani alingi moto Sokiyo, sokiye
Ako pakola kayo mafuta oyebi Na bambongo atindaka Presence motwele kimbongo
Limaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko yeba nani alingi moto Sokiyo, sokiye
Ako kendeke epai ya bambanda na yo Koyebisa Maso male kaka na yo
Limaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo, nansima, moko ye banani alingi moto, sokiyo, sokiye.
Bako linga kamoto, sokia kolinga kayo, namote manaye, menamoni alingi yoteo.
Imaka, moko pesa nzoto lisuma bandeko, ako zonga teo, nansima, moko ye banani alingi moto, soki yo soki ye
bakolinga kamoto soki akokanisaka yo epai asakanaka me namoni alingi yo te o
limaka moko pesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima moko yeba nani alingi moto soki yo soki ye
akopakolaka yo bozoba oyebi na bambongo atindaka presence ya moto eleki mbongo e
limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye
Oka, tout le monde.
na moki li po na bozoba Tomba kutu mo yipo kwa na kole
Mbama sikini
Na etale mi bonze mabasi
Si
Mbama kolele na moki yase
Mbama
isale na moki li po na bozoba
Lela, Bodri Muntuyo, témoin, Nalela, Semlo Matama, témoin, Nalela, Jessa Tumbaya, témoin, Nalela, Marusel Fuma, témoin, Nalela, oh, Aimé Salo, Mbayo témoin nalela jipa nzuluni témoin nalela kabamba katanga témoin nalela bolingo 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 mokwalinga mosusu aboya pasi ye chochobo kito shiro chamala Elombe
You are listening to 97.3 LPFM here in Central Virginia. Those two last pieces were Franco TPOK Jazz, Ali Matu, a CD that is credited to Franco and Cimarron Macia, TPOK Jazz. And after that, we played Wenge Muzika, BCBG, Captain de Benelux. Now, the king himself, Mr. David Noyes, is this come.
You know, today is Mother's Day here in the United States, and our friend up in Canada, Ali, avid listener to our program, we can't thank her enough for always being there, asked us to send out a special Mother's Day greeting to all the members of her forum that she runs, Afrique Ambiance. That's www.afriqueambiance.com. She says, whether you're a mother, an expectant mother, or a father holding down both jobs, happy Mother's Day to you. And her greetings are passed on to Stephanie, listening in the UK, who is expecting her first baby in September. Also to Jeffrey in Nairobi, who's been doing both jobs since his son was a toddler. And Lillian in Germany, first Mother's Day with her beautiful Binti. And also to Allie for her son, who is her joy, even if he thinks he knows more than she does at his ripe old age of 13. You know, my daughter is 27, and she came by our house today to wish happy Mother's Day to my wife, and she's outgrown thinking that she knows more than us. She's actually just become a wonderful person. So happy Mother's Day to all those mothers out there. Allie has also asked for a song, and we're going to play a song for her from, I think this must be her favorite singer. What do you think, Fred?
It is, because every week it's Joski, and you know what? Give it to her.
Okay, here is from the CD, Le Commandant du Bord. Here is Joski Kembukuta from the OK Jazz, who we heard from earlier, with his song going out, especially for Ali in Canada, Aye Pitié.
Kandenge moninga akole la yo
Susi ya bolingo na koniko banga Zoto mabima eko mine kokono Maina sala nini bampangi ya Vincent Oli sumu na sala Maina luka na zwateo Soki fote zala kiangai Nena luka kina bondela yeo Ngai masala ngai boni mama Ngai makile ina zoto bampangie Nani asala ngai boyengo mama Navana na mobalie Nazala kanyo soro baba Bolingo soki ekoti makasi Robi ya kininga Nisumae Nanya luke na nganganga mona kota Maiko na panganga na banga kaimae Maina luka na koya zame na kota Koba zame langa na pema Susi ele kinga mingie Mobale linga nga suka se makambo Nga ina sara nini Polo koe Motema papa Naina le minzoto Papa oh
Oh susie ma
Oh susie 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 Nanya moneli ngamo pazi nanga Aye misa ye azoma Nakondina makanisi Na misa nazala kase Pepeli nanga Nanya lukanga ye
Oh, souffrance et ma
Évite, souci et souffrance, maman Nanya salama, boye, abemise la kangatango, nyosu
Mon andenge na changé uta changa mama nazali kolela kakaye
amolingo na ngaye
o santa
nazakata moke
o koka
papa la kata na sima o komona selie nazali ne kolela tango nyoso mama
sufia mon kolompa si pongie akate somo o koko ma biloba loba motonyo so akomineko lisolo koka bana motonyo so pote asiste yo boka bola bampa
siye nga ye baza kangata moke
na koko fae
papa ala kata na sima o komona selie nazali ne kolela tango nyonso mama
ngaya wana konzemba na kolela kakaye ngaya wana konzemba he na kolela kakaye yelanga tana ndoto omona ndenge na komi utashanga mama nazali kolela kakaye
mamolingo na ngaye
ila
ila
o ela ye
tana kata na sima o komona selie
Uka ambiance, la tierce, il paye à José Sacré. Aha, oui, ça. Oh, maman Chantal Bac, la défina mbongo et paye à Litongo Bois, la Katia Bruxelles, pour la sombe la yoba bijou, pour la bonde la yo, et paye à Jacques Mel. On dit mangaïte, maman. Ngoboué, Uka, 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 Uka. Ma valise, y'a Tom's.
Ha ha ha. braza na moniyo na pasha na kina banata na moniyo na komi na Kinshasa na Mestre e Bandombasi na la crèche tango na komi na Bruxelles na komi na les tubes pas chéri petit na moniyo na komi na Paris na moni Richacha Richa Oka. Gala, le meilleur de Bruxelles. Oka.
Joski Kambukuta going out to Ali. Here's something in the same vein from a guy by the name of Jean-Sylvain Goma, along with his band. I had to reach across the room there. Two Shock Chissa National, A Walla Walla, featuring, believe it or not, Verkis on saxophone. Here is Jean-Sylvain Goma, La Ya Periode, with the song Sherry Alpha.
Alfae, Alfae, Salanio nyonso yoli kasi bomaka na motema na yo yanga bolingo na pesi lokola mbongo na boko lingiloka yango mama yanga bolingo na pesi lokola mbongo na boko lingiloka yango mama.
We're having turntable problem here. We'll play that song again some other time. In the meantime, Fred, you got something else lined up for us here. What do you got?
Yes, David, this is a special request from a regular listener from Tennessee. I guess same name as mine, Fred from Tennessee. He requested Mwanamburu by Varkis and the Orchestra Veve. Here is Mwanamburu.
Mweko ye na kai na koe bateo odie na lota kanatina mama na liga kio motema moko na niya bonsani nikambo ya soni na somo picho asalinga eko sila tena motema na koka mwana kamwe bondoki. Oluki makambo kumba makambo mambo na babu misae Otiki ngana semi hose libichu Okeko bala mwasi mosusute Seka marade na ngaya mote mao Okeko bala mwasi mosusute Se kamarade na ngaya mote mbao waka. Okete
seringi motema e
oh mwana mbula
des mama la reina causa mwisanga isala nya seringi motema e
nasali nini papa vyo tito weli ninyo
nasilika kama
nasali nini papa vyo tito weli ninyo
oui mwa si
mwanga mopesu papa vyo tina sala ninyo
Kimbunguru
nangali kamboso kiezala kaloba polene
Uina lisi mwenye
Kikabi zenga zenga loko la boko
Uina lisi
mwenye Kikabi salela mwana bamba Kana lenye mwana mungu mamba Mamba
Kana ina kaoza mwisa ngai Sala nyose ningi mote pae
Oh mwana mungu
la des mamba Kana ina kaoza mwisa ngai Sala nyose ningi mote pae
Oko sanga mingi papa vyo tibo na ninyo
Oh sala likambuti
Oko sanga mingi papa vyo titi na ninyo Koloba osobe langa voiture da lopako
Adi
Oh papa Lelo to suki boni wapi voiture Oh papa Lelo to suki boni wapi lopangwe Ose libitu mokumba otike langa
Nanyako bakono e wanambu Mama Mama
Nana ina kaosa mwisa kai Sala nyose ningi mote pae
Oh wanambu
Oh,
man, I'm a
motema
nyonso sali na boni papa na wela dijo
nazingi maboko
nyonso sali na boni papa na sala dijo
nazingi maboko
obali pasikama
sepoko na yo moko
ata olingi kosomba avion
sepoko na yo moko
ata olingi yo matambe likolo
kaka yo moko
kasi eloko bitu
obosani
Papa,